Akwatide chibina chenya rembendera okunonyo wa president na te Yoweri Kaguta Museveni. Lero atanse kawefupo okunonya kalulomo bendo bendo liankole ngolukuna olukungano lusose alukubia mdistrict ya Isingiro jalunga midiza abalimi bama toke okwetanira enkola z'obulimi ez'omulembe kwa soko ze saa okufukirira olonno kisobola okutumbula makungula gaabwe. District ya Isingiro esingamu abantu abalimi bama toke eranga ina akatale kama toke akawera kwa wabula President Yoweri Museveni agamba nti kyetaagisa bano batumbule obulimi bwabwe nga bagattako okufukirira ebirime kw'ossa n'okozesa obulungi ettaka lyabwe. Museveni mu ngeri y'emu anokodde abalimi b'amatooke bakozesezza enkola ez'omulembe ne bayitimuka ate nga agamba nti amatooke ge gayetaaga n'okugattako omutindo okuyita ku nteekateeka ezitali zimu okuli Banana Industrial Development Model mu disitulikiti y'e Bushenyi ng'agamba nti bano beetaaga okugendayo bongere okubangulwa mu ngeri y'okulimamu amatooke okw'omulembe ate n'okugagattako omutindo nga bino gavumenti ejja bakwasizaako singa banamwongera ekisanja ekijja. Olukungaana luno alukubye ku kisaawe ekya disitulikiti ey'Isingiro.